Send my love, I'm gonna think.
It's IG Sounds.
Leo niko nice, nimekuja viwanja kuwarusha madem na masela. Come to the party, usigande nyumbani utachelewa goma. Moni paka nice, vibe la kijanja kuna kuyayusha bachela. Bisholi vimeja, pelega nyumbani ukinokewa. Ona, wana rewind eh,
onana.
Wengi wana dap,
onana.
Viuno line eh,
onana.
Jagina madata, zungo shaka body then shakina. Hakuna gaodi ya nisema nao. Kitu kwa inogi leo shaku shako. Tetema na shoki vina shika chati. Tungu shaka body then shaki nao. Hakuna gaodi tunasema nao. Kitu kwa inogi leo shaku shako. Ukifika usiogope.
Kimwagi
kuna,
kimwagi
kuna vibe kama lote.
Kimwagi, kimwagi
ukibana na mizuka.
Kimwagi, kimwagi
yani baka kuna kucha.
Kimwagi,
oh, but see you again. Tuna shake kwa kunata, wengi washa fata. Unangoja nini na wenjo yani faster. Sijali toa shaka, warembo utapata. Waku dance nao na wengine utapakata. Party shalipiwa yani free free. Njoji uwe nasi. Ukitaka kuchill hata VIP. Itakuwa safi. Hakuna mduara katarabu. Wenye mwake kati. Ukiwa na style wecheza. Haya tuoneshe. Tungo shaka body then shake now. Hakuna gaodi ya nisema now. Kidu kwa inoki leo shako shako. Tetema na shoki vina shika chati. Tungo shaka body then shake now. Hakuna gaodi tunasema now. Kidu kwa inoki leo shako shako. Ukifika usiogope.
Kimwagi, kimwagi
kuna vibe kama lote.
Kimwagi, kimwagi
ukibana na mizuka.
Kimwagi, kimwagi
yani baka kuna kucha.
Kimwagi, kimwagi
oh basi kimwage.
Tungo shaka body then shake now. Hakuna gaodi yani sema now.
Kimwagi.